Joseph touches the beat killer.
Baby, come and come closer. Something good, I wanna talk to you many ways away. Please, baby, punguza chila, suna jiras. Punguza wivu, suna jiras. Baby, punguza chila, suna jiras.
Mama, wetambua, nakupenda wewe. Siwezi kuzunguka moyo wako wewe. Mami lo, unachochea moto. Na babuka, babuka, na tanga, tanga. Wengine wanalia, wengine wanacheka. Mapenzi, mapenzi. Wengine wanaumizwa, wengine wanapendwa. Mapenzi, mapenzi. Ukiona niko busy basi jua kazi. Usisikize maneno ya mapapalazi. Suna jua kazi zetu kwenye jua kari. Baby ni jari, ndani mari.
I'm in love for you.
I'm in love for you.
I'm happy for you.
I'm happy for you.
I'm in love for you.
I'm in love for you.
I'm happy for you.
I'm happy. Baby, coming closer. Something good, I wanna talk to you many ways away. Baby, punguza chila, suna jiras. Punguza wivu, suna jiras. Baby, punguza chila, suna jiras.
Maneno ya wombe ya tobaki kamisemo. Na wache wakiongea mana wananipa promo. Na wache loko macho mana shokata mikono. Na wache wakiongea mana wananipa somo. Saki umbea, mapenzi shajua. Punguza wivu, binadamu sura jua. Awa pendu kona tuwa piga atua.
Ongea, ongea, wana ongea sana. Mina wetu penda na wanasubili kutuona tuwa acha na yeah. Awa hona bufana na tukitambea sale sale tunaenda na yeah.
Wana kamatia, katia kamatia toto. Kamatia, katia kamatia. Awana kamatia, katia kamatia toto. Kamatia, katia kamatia. Kamatia toto. Kamatia,
tika.
Joseph touches the beat killer.